PNG in the trap, boy.
Doma. It's another one, yeah.
Mashallah, Mungu kanitunuku kichuna, mwali nimejaliwa mimi ananga. Kutoka kule Pemba Marashi, kapuliziwa mtoto na wala. Hajajaliwa nyodo tabia zake fitu mwenendo nimetiki na unara. Kwake nishati ya nanga, meli bandarini kwengine misiendo. Akinigusa kunako mweze nundo na chacha wa mchezo manyakunya kuchumba ni mpaka uwanja mkule makapiga ndurunguru weka choma mkoke na misiro derivati kama mwendo wa samaki. Baby come into me, come into me, come into me, I come into you girl. Come into me, come into me, come into me, I come into you girl. Sema wapi utataka, chumbani ya mauanjani mchezo tuka cheze. Nini unapenda, leo nakupa burudani. Napenda vile, unavo zungusha, unavo katisha, unavo angusha chini ukili yokota. Unanidatisha, wendo nanikosha, ukini pasiki na inala kumaliza. Akinigusa kunako mweze nundo na chacha wa mchezo. Manyakunya kuchumbani paka uwanja mkulima kapiga ndurunguru. Weka choma mkuki na misiru nirivasi kama mwendo. Baby, come into me, come into me, come into me, I come into you, girl. Come into me, come into me, come into me, I come into you, girl. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Toto sema wapi, wapi ndo nataka, nikupe chumbani, ama uwanjani. Toto sema nini, nini ndo napenda. Usha nikubali na kupa burudani. Cheki, jemu letu tunacheza popote tena. Samahani ya tujali lolote. Napenda unavo zungusha, yani unavo katisha. Vile unavo angusha chini ukiliokota. Baby unanidatisha, yani wendo nanikosha. Ukinipa sikatae, mina kula kumaliza. Toto wakichaga, toto wakiluya. Unavo jimwaga, mwenza kundo na guaya. Come into me, baby come into me. Baby come into me, me I come into you girl. Come into me, baby come into me. Baby come into me, me I come into you girl. Hey, come into me. Hey, me I come into you girl. Go, yo yo emote J. Hey, yo yo emote J.